Bank, World Vision Uganda ne Vision Fund International baiga sewamu bayambeko okuteeka amazi mu bitundu ebyenjawulo mu district ye Kamwenge. Enteekateeka eno bagamba nti egenda kuyambako okutereeza ebyamazzi mu kitundu ekyo, era nga bagamba nti ebyobuyonjo bikyetaagisa nnyo kubanga endwadde eziva ku buligo zitta abantu mu district eziwerako mu ggwanga. Mu mboze yakafuba n'omusasi wa Radio Simba Carolina Ndama akulira enteekateeka y'ebyobulamu obwalukale mu Pearl Bank yakakasiza ensonga eno.
In this partnership with World Vision, our role is to provide structured and sustainable financing to Kadwama to strengthen the management and maintenance of boreholes. Ultimately, this model shifts water management from reactive support to proactive, financially sustainable water systems. We are offering tailored wash loans that provide access to working sanitation projects like constructions of toilets. This product is available to individuals and schools, hospitals, SMEs, SACCOs, and many others.